achimsafi.com.
Eskari yote hapa, yote hapa. Utamtaka.
Ala DJ Nguto.
Yeah, yeah.
Nishamjua na share nae, aendani nae, acha tambe nae. Nishamjua na share nae, aendani nae, acha jili wase. Nishamjua na share nae, aendani nae, acha vimbe nae. Nishamjua na share nae, aendani nae, acha tambe nae.
Mapicha muka posi insta,
tena zidisha mautundu
ili mnadi mchumba kumteka.
Ukichiti huku,
mina chiti kule.
Kwangu utakula mbele,
kwake utakula nyuma.
Walai baby unanikosea, kushare penzi sijazoea. Walai baby unanikosea, kushare penzi sijazoea. Nando manu kini uzi
nenda kulea,
nikilewa hakuna
kwenye kuzitoa.
Ndo mano kini uzi
nenda kulewa,
nikilewa hakuna
kwenda kusitoa.
Ila kwangu atarudi tu, ila kwangu atarudi tu, ila kwangu atarudi tu. Nishamjua na share nae, aendani nae, acha tambe nae. Nishamjua na share nae, aendani nae, acha jili wase. Nishamjua na share nae, aendani nae, acha vimbe nae. Nishamjua na share nae, aendani nae, acha tambe nae. Heshima na upore nimerisi kwa mama, kusema sema kazi jazoea. Wevu tashuka subu utaongea, kununa nuna mchumbu na rema. Kosa ufanye wewe alafu nune wewe, yani nisiseme majirani wanicheke.
Oya we tulia toto toto toto, acha utoto toto. Tulia toto toto toto, acha utoto toto. Tulia toto toto, acha utoto toto. Tulia toto toto, acha utoto toto.
Wakisikia pwiku pwiku,
wanamwaga mpaka asubuhi.
Hawa chula
wanasaula mpaka asubuhi.
Wakisikia pwiku pwiku,
wanamwaga mpaka asubuhi.
Hawa chula
wanasaula mpaka asubuhi.
Hata liapo Mr. Utantaka, utantaka.
Awaze wa tira mento ze gang gang. Waze wa KF squadi, waze wa KF squadi. Awe kifundo laki eh, anakubali na nataba. Chafu msoroki, wapi dereva mkuwa koshoba. Awe kindoki, ameneja tifana. Anakubali pacha blandi bajaji. Izo
kuwango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.